Uncle Breezy on the beat.
It's your boy and Breezy, yeah, yeah, yeah. It's brand new Breezy. Zambia.
Kimani yana mibula lazi yani bila chapa imakabwanichi.
Yana mibula lazi kuli yani bila mutumbali vere kimundambi anichi.
Yana mibula lazi kuli yani bila rich kedi barozi mishombo anichi.
Yana mibula lazi kuli yani bila andaji waikos mushabati amehati. Never would you lose a 20 amazing pogan.
Put it 20.
Never the heroes of America, amazing pogan. Never the opera, the memos of amazing pogan.
Imagine a mibula lazi, and if you brand new prince, she chung one.
Yana mibula lazi kuli ani bila KDK chimula mboa anichi. Yana mibula lazi kuli ani bila sky blood kapa kuza mama shasha anini. Ani bila mambo jambo momotiva tuksi lebe kangejo la cha.
Lebe mudi ulisa kwani ya mezi mpogai. Lebe ni Yerusalemu
Amerika
mezi mpogai.
Amerika maingirente.
Lebe ni opera ni lebe musaba mezi mpogai.
Kunyandana Baba muwali Breezy chwaniko. How Breezy happy se unu waka boss. How Breezy happy se unu watu white. How Breezy happy se unu watu ice. Utajwa ni hape minabo selebu. Utajwa ni muzama ya ni mautu. Utajwa ni amuna ni foni. Utajwa ni amuna kagelo kakande. Utajwa ni uwona la masila so. Utajwa ni hau pila mama shasha. Utajwa ni haulu waka madaka. Utajwa ni haule kisa tomato. Utajwa ni haule kisa malasha. Utajwa ni hauwona la masila. Utajwa ni hauna neve wanu kwasha. Utajwa na utinanga za mawaya.
Kimani yana mibula lazi yani bila chapa imakabu anichi.
Yana mibula lazi kuli yani bila mutumbali vere kimundambi anichi.
Yana mibula lazi kuli yani bila rich kedi barozi mishombo anichi.
Yana mibula lazi kuli yani bile andaji waikos mushabati amehati. Neve mudi ulisa chwani ya mezi mpogai.
Neve ni Yerusalemu Amerika mezi mpogai.
Neve ni opera ni memu saba mezi mpogai.
Imani yana mibula lazi yani bile brand new prince shichungwa nichi.
Yana mibula lazi kuli ani bila KDK chimula mboa anichi.
Yana mibula lazi kuli ani bila sky blood kapa kuza mama shasha anini. Ani bila mambo jambo momotiva tuksis lebe mimangende la cha.
Lebe mudi ulisa chwani ya mezi mpogai.
Lebe ni Yerusalemu Amerika mezi mpogai.
Neve ni opera ni memu saba mezi mpogai.
Nisali dida iya na be yanga bulo kwa tushuta. Nisapila akusika baka le ni kuta. Muninge one cholo sina classmates. Sini vizi ba uran kozin sali regiment. Sti ura sefula boy inge Peterson. Kambule boy kina cha boy.
Nisali mutu ya swara kikucha fera hande.
Yana etu tangani mina litres. Magret 7 kachapo M3s. Mamunda ziseza kukwela mapakabu. Kakweli kutie na pale kiselebu.
Usibule likuli luna ratula. Bake njisali nko mwana zefula. Iba kala manyandwe mupula. Bake njisa mwana mibia lushimba madola. Isali na yana tinanga kaputula. Kaseti box kwa lizoni karula. Keni ula fela daswa ina urula. Zekwa pilu ya kafachwale nalilukulula.
Wana busita pata pata kwa mautu. Uzibendi upuzi boku kufa kuburutu.
ni mwa peli fela ni mibule le zikale ni kichimula kimariana ni mibule la chapa imanga buanichi
yana mibule le zikuli ya ni vile mutumbali vele kimundambi anichi
yana mibule le zikuli ya ni vile rinchike dimbarozi mishombo anichi
yana mibule le zikuli ya ni vile andaji wa ikosi kushabati ya mehati Neve mundi ulize twani ya mezi mpogai Neve ni erunza ka Amerika mezi mpogai Neve ni opere ni vemu zaba mezi mpogai
Imani ya na mibula lezi ya ni vile brand new prezi shichungwa anichi
Ya na mibula lezi kuli ya ni vile KDK chimula mboa anichi
Yana mibula lezi kuli ani vile sky black kapa kuza mama shosho anini Ani vile mambo jambo momo diva tuksi lebe mimangende
na chai Neve mundi ulize twani ya mezi mpogai
Neve ni erunza ka Amerika mezi mpogai
Neve ni opere ni vemu zaba mezi mpogai
I'm still the same guy that you used to know Muchaya leyana kena famule Muchaya leyana kena famalengwa Muchaya leyana ina kwa winela Muchaya leyao pesi kapulanga Muchaya leyao pesi kwa wanana Misali brand new breeze
Misike mwanana kule mwende lukala kuya sele luka kala kumilibala
Hakuna zeni kuona kuheza Uwa muopeli ya kikufuma
The Movement